murumva radijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho ishyaka Dalfa Umurinzi n'ishyaka PS Imberakuri yombi atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda aherutse gusohora itangazo avuga ko ashima ko umukuru w'igihugu yemeye ko hari abahutu bapfuye mu mwaka w'1994. Ikiganiro aherutse kugirana n'ikinyamakuru The Independent cyo mu Bwongereza. Naganiriye na Madame Ingabire Victoire kuri ishyaka Dalfa Umurinzi, rimwe mu yashyize umukono kuri iryo tangazo, mbanza kumubaza impamvu babishimye.
Kubera ko ubwa mbere nyuma 1994 ku mugaragaro hatugu wemera ko hari abahutu bapfuye bishwe kandi benshi, ubundi kubivuga ibyo bintu byari icyahandi mu bantu babihungiwe, ariko kuba uyu munsi mukuru w'igihugu abivuze muri twebwe turasanga ari intambwe ishobora kutujyana mu bwiyunge nyakuri mu kunga Abanyarwanda.
Urashaka kuvuga ko yari asanzwe atemera ko abahutu bapfuye muri 1994?
Ntabwo ari ikintu cyemerwaga muri uru Rwanda, ntabwo ari ikintu cyavugwaga. Donc ni ikintu navuga cyari ikizira mu by'ukuri muri uru Rwanda kubivuga. Tekereza ko kuba umukuru w'igihugu noneho yacu akanavuga no mu itangazamakuru mpuzamahanga, n'abanyabantu bavuga bati ko cyatavuze mu itangazamakuru ry'Abanyarwanda, ariko kuba yavuze mu itangazamakuru mpuzamahanga kuri njye icyangombwa ni uko yabivuze. None n'icyangombwa ni uko Abanyarwanda bumva abo bari bafite abantu babo bishwe bo mu bwoko bwabo tukaba batatinyuka kuvuga, uyu munsi bashobora kuvuga bisanzuye ntawuza kubabwira ngo mwemere abapfobya jenoside. Niho mpamvu tuvuga ati hari umuryango yakinguye wari ufunze muri uru Rwanda, byari ibintu abantu batavugagaho muri uru Rwanda.
Ariko ndibwira ko ari ikintu cyavugwaga ahubwo icyo batavuga ni ukuvuga ngo bazize jenoside, kuko jenoside yaranabisobanuye hariya muri kiriya kinyamakuru cya The Independent avuga ati nubwo atari bo bari bagamijwe.
Arabivuga ati nuko nabwo batari bagamijwe, ariko nyine ko impamvu mbivuga twabishimye nuko nanjye ubwanjye nkigera mu Rwanda nicyo kintu naravuze navuze nti kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri nuko n'abahutu bishwe nabi byabo bigerwaho. Ibyo bintu byatumye ndagwa mu rukiko nkatirwa imyaka 15 cyangwa kuri igeze ku 8, hanyuma na perezida Kamba barangasoka muri gereza. Ariko ibyo byabaye ngo doko nafunzwe mbizira ko nabivuze ko nabisabye, doko ruba cyari ikizira uburyo tugatageza ubwo umukuru w'igihugu yabivuze yatuye muri kiriya kinyamakuru, nta muntu uzongera kubizira. Reba context yabivuzemo, doko asubiza avuze ati harabakorewe jenoside, hari n'abahutu bishwe. Ndakubwira nge narabivuze nabivuze muri ubwo buryo kuri ya perezida yabivuze, niko nange nabivuze, ariko ntibyabujije ko bamfunga. Noneho tukavuga tuti ubwo umukuru w'igihugu yabivuze turizera ko nta muntu uzongera kubizira, kandi noneho n'intambwe yatewe niyo mpamvu tuvuga tuti akurikireho n'ibindi kugira ngo nyine bwa bwiyunge bushingiye ku kuri tubugereho.
Reka tuvuge ku mvugo ikoreshwa na riya tangazo mwasohoye. Ni mvugo y'inkerera mu cyamu ivuga ngo abahutu barapfuye, ariko ntabwo muvuga ngo bazize iki, bishwe nande. Kuba mudatobora ngo muvuge ngo abahutu bazize iki cyangwa bishwe na runaka, ntubona ko hari ikintu murimo guhunga kubera ko musa nkaho namwe ubwanyu mutabyemera?
Nureba rwose turavuga tuti perezida Kagame yemeye ko hari abahutu bapfuye ariko bakaba batarazize uko baremwe nk'ubwoko bw'abahutu.
Bishwe nande
tukavuga ukuntu ire na kare Abanyarwanda hari abakomeje guharanira yuko kuva mu kwakira FPR y'u Rwanda ko hari abantu bagiye bicwa b'abahutu nabo bapfuye, ubundi havugwagwa abatutsi gusa. Ariko kuvuga aba bantu babisha rega barazwi, nitujya muri raporo za ONU uzasanga nshobora kuvuga nimero y'iyo raporo kugira ngo batajya bajya muri bihuha bajya bajya no kwireba. Ni raporo ifite nimero S/1994/14/1405. Nibajya kureba muri raporo, ni raporo yakozwe n'impuguke za Roni muri ya myaka 94. Iyi raporo irasobanura neza ikavuga ati uruhande rwari rufite ubutegetsi muri kiriya gihe rwagize uruhare mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi. Bavuga bati na bamwe mu basirikare ba FPR bakoze ibikorwa byahonyoye uburenganzira bwa muntu byibasiye abahutu none bakarangiza bavuga bati izo mpande zombi zigomba kuzashyikirizwa urukiko bakavuga bati urukiko mpuzamahanga ruzashyirwaho u Rwanda ari rwo ruzakurikirana ibyo bintu tuzi neza ko urwo rukiko rwarangiye rutarangije umurimo rwari rwahawe rutarangije ubutumwa bwari bwahawe nyine bwo kurangiza gukurikirana ibyo byaha byose ndetse no kunga abanyarwanda ntabwo bashoboye kubikora niyo mpamvu tuvuga ibyo umuryango mpuzamahanga utashoboye gukora twe nk'abanyarwanda dushobora kubyikorera niyo mpamvu tuvuga tuti niba perezida umunsi yavuze kuriya dutere intambwe nk'abanyarwanda igana mu bwiyunge nyakuri
ni ukuvuga rero ko ibyo iyo raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga mwebwe nko mu ishyaka Dalfa no mu ishyaka uwo mwasinyanye urwandiko PS imbera kuri mwemeza ko abahutu bishwe n'abasirikare ba FPR kiriya gihe
bishwe n'abasirikare ba FPR hari abahutu bishwe n'abandi bahutu kimwe tutsi bishwe nka bamwe basirikare ba FPR hakaba n'abahutu bishwe n'abahutu nuko ubwo bwicanyi bwabaye nuko hari ubwicanyi bwabaye mu buryo bunyuranye hari ibyo byaha binyuranye ariko ibyaha binyuranye byo bizwi byatuye ni Jenoside yakorewe abatutsi yakozwe n'abahutu bari kuri icyo gihe ku ruhande rw'abari ku butegetsi hanyuma n'ibyo byaha bindi byibasiye abahutu byakozwe na bamwe mu basirikare ba FPR donc ibyo byaha byo muri iyo raporo niko biri biragaragara rwose ntabwo ari kandi ni abantu bakoze igenzura baje mu Rwanda bahura n'abaturage bareba iri kuhabera kuko banaje cya gihe umuriro ucyaka mu gihugu cyacu
none se Madame Victoire niba mushaka ko abahutu bibukwa n'abatutsi bakaba bari basanzwe bibukwa ko umaze kubivuga uti bose barapfuye kuki mudashyiraho umunsi rusange wo kwibuka abanyarwanda baguye hamwe mukava muri ibyo byo kurobanura moko
ubwiyunge ni urugendo ni processus ako kugira ngo ibyo bizaze ndereba kuba uyu munsi ariko bashobora kwemerwa ko bavuga ko rwicanye hari abahutu benshi bapfuye mu gihugu cyacu bitapfa imyaka 2027 ni ukuvuga ko urwo rugendo turimo kwenda ruzageza igihe abanyarwanda bamaze guhuza amateka nibo bazagera bakavuga bati murabizi aho kugira ngo bagire igihe cyo kwibuka jenoside cyangwa igihe cyo kwibuka abahutu wenda ibyo ngibyo ni processus n'abanyarwanda uko bazagenda begerana bahuza amateka yabo bashobora kuzabifataho umwanzuro ariko uyu munsi icyo mvuga ndavuga nti ubwo hari imihango yari isanzwe ikorera y'abakorewe jenoside iyo mihango ikomeze hanyuma noneho ubwo hatewe intambwe yo kwemera ko n'abahutu bapfuye ari benshi noneho n'uwo munsi w'ingaruka mwakubeho ibyo iyo prosesisi yo guhuza abantu bashobora kuzayitekerezaho bitewe n'uko bagenda begerana
dusoza Madame Ingabire Victoire iyo komisiyo uvuga y'ukuri ubumwe n'ubwiyunge urumva yakora bigakunda mwashyizeho ibyiciro byo kwibuka amoko y'abanyarwanda bamwe bibukira abandi bibukira aha subundi ababireka mukikomereza iyo komisiyo byaba bitwaye iki
ubundi iyo komisiyo umwe n'ubwiyunge uko kuri kumaze kuvugwa abantu bamaze guterana icyuhagiro icyo gihe twaba turi muri ya nzira yo kugana ku kuri n'ubundi ibyo byose byahuza no kuko iyo komisiyo niyo gufasha abanyarwanda nyine kugenda bakorera hamwe kugenda ibahuza ibashyira hamwe niyo mpamvu tuvuga n'abayikoramo bagomba kuba ari abantu b'inyangamugayo bakomoka amashyaka atandukanye ariko banafite n'ubwo bumenyi n'ubushobozi n'ubushake bwo gufasha gusana imitima y'abanyarwanda
Madame Ingabire Victoire turavugana uri i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika
murakoze
guhera kuri iki cyumweru Ijwi rya Amerika yabateguriye urukurikirane rw'ibiganiro twahaye akazina Agasaro Kaburaga
Mama amaze gupfa ntago twigeze twongera kubana kubera ko baratugabagabanye nyine imiryango yagiye tugabana
ni ikiganiro kigamije gufasha imiryango yishakisha abana bashakiye ababyeyi babarera mu bihugu by'Uburayi
buri mwaka nahoraga muri ibyo bintu nageze aho nkana n'irwanga nsa n'icyumba natunga bikanga kongera bigasa naho kamere ihagurutse nkongera nk'ubutaha gutyo ubu niho navuga ngo mbona agahinda
Agasaro Kaburaga ni ikiganiro gishamikiye kuri muri Isanga buri cyumweru guhera isaa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi ikiganiro mugezweho nanjye Venuste Nshimiyimana
Kuva mu Rwanda tujye muri Tanzania, leta ya Tanzania n'u Burundi byasinye amasezerano y'ubufatanye mu byerekeye diplomasi, ubukungu, ubucuruzi no kubungabunga umutekano. Ibyo byagezweho mu nama ya gatandatu y'urwego ruhuza ibyo bihugu yashojwe mu mpera z'icyumweru turangije mu mujyi wa Kigoma. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika James Jovin uri aho mu ntara ya Kigoma muri Tanzania yarahari.
Iyo nama ya gatandatu y'urwego ruhuza leta ya Tanzania n'u Burundi yatanguye kuva ku wa gatatu, yarayisozerewe kuri uyu wa gatanu. Itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2021 biraboneka neza yuko bemeranye mu byo bari bamaze iminsi basuzumira hamwe kuzokorera hamwe hagati y'izo leta z'u Burundi na Tanzania. Mu gusozera iyo nama, umushikiranganji w'imigenderanire ya Tanzania Makungu, Profesa Paramagamba Kabudi na mugenzi wo mu Burundi Ambassador Albert Shingiro bitabiriye icyo gikorwa cyari kimaze iminsi gikorwa n'abunganizi babo mu gusuzumira hamwe ibyo bemeranye kuzokorera hamwe. Mu nama n'abanyamakuru aho bariko basozera iyo nama mu mujyi wa Kigoma, umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire ya Tanzania na Makungu Ambassador Brigadier General Wilbert Ibuge yavuze yuko igihugu cya Tanzania n'u Burundi bya sinye amasezerano yo kuzokorera hamwe ubijyanye na diplomasi, inzego z'ubukungu, ubucuruzi hamwe no kubungabunga umutekano.
Waheshimiwa mawaziri, katika majadiliano pande zote mbili zilipitia utekelezaji wa yatokanayo na kikao cha tano.
Banyakubahwa abashikiranganji, mu byo twasuzumiye hamwe twatanguriye aho twasozereye mu nama ya gatanu, hanyuma twinjiza bishasha. Ibyo twongeye kandi muza gusinya uyu munsi kubandanya dufashanya n'u Burundi kubijyanye na diplomasi. Icya kabiri ni bijyanye no kubungabunga umutekano, inzego z'ubukungu cyane cyane mu by'ubucuruzi. Tuzobandanya kandi gufashanya mu bijyanye n'iterambere n'ibindi byose bireba ubuzima bw'abanyagihugu byobazanira amajyambere.
Kuendelea kuimarisha ushirikiano kwenye masuala ya kijamii ambayo kimsingi yanagusa moja kwa moja maisha ya kila siku ya raia wa nchi zetu mbili.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi na Makungu Ambassador Albert Shingiro muri iyo nama yasavye igihugu cya Tanzania gushyira mu ngiro ibyo bemeranye kugira batangure gukorera hamwe mu nyungu y'abanyagihugu b'ibyo bihugu bya Tanzania n'u Burundi.
Vous savez tous ici que nos deux pays sont naturellement très riches, mais jusque là nous ne tirons pas profit de nos richesses comme il le faut parce que nous avons été distraits par ceux qui avaient l'intention de piller éternellement nos richesses en nous faisant endormir. Maintenant que nous sommes éveillés, nous sommes plus que jamais déterminés de nous émanciper de la mentalité de compter toujours sur l'extérieur dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous remercions nos leaders visionnaires du Burundi et de la Tanzanie qui ont pris le taureau par les cornes depuis l'arrivée au pouvoir et qui ne cessent de nous éclairer sur la voie à suivre dans l'exploitation rationnelle et optimale de nos ressources naturelles.
Kuruhande rw'umushikiranganji w'imigenderanire ya Tanzania na Makungu Profesa Paramagamba Kabudi yavuze yuko igihugu cya Tanzania kuzobandanya gushigikira ubucuti buri hagati y'ibyo bihugu bibiri kuva kera, kandi amasezerano bemeranye azofasha cyane mu nzego z'ubukungu bw'ibihugu by'u Burundi na Tanzania hamwe no guteza imbere abanyagihugu bavyo.
Jitihada zote hizi za serikali haziwezi kufanikiwa kama Tanzania haitashirikiana na nchi nyingine.
Umwete wose leta ya Tanzania ifite naho woshika idafasha nije n'ibindi bihugu. Tanzania idahimirije abanyagihugu bayo kunyarukira mu yandi makungu kujya gucuruza, ntacyo yoba iriko irakora. Inama y'urwego ruhuza Tanzania n'u Burundi ifite akamaro kanini ku bihugu byacu. Kuri aya masezerano turiko turasinya, ibidushize mu ngiro kandi tubangirije ko ni bikeye. Uko tuzobandanya dufashanya niko tuzobandanya dushyira mu ngiro n'ibindi byinshi bikiri inyuma kugira duteze imbere abanyagihugu bacu n'ibihugu byacu.
Na kadri tunavyoimarisha ushirikiano katika maeneo haya, tutaendelea kuainisha maeneo mengine mapya.
Kigoma, uburengerazuba bw'igihugu cha Tanzania, James Jovini, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze mu mwanya wahari w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ijana na kane n'ibice bitatu FM Ijwi ry'Amerika niyo uteze amatwi. Nanjye nkabanguha ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. ni ikiganiro mukurikira mu masaha nkaya gihagarariwe na Nigena Roger na Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Zimwe mu mpamvu zituma umusore n'umukobwa basiga iwabo bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo harimo no kuba bakwagura umuryango bakabyara abana. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro, ariko twibanda ku buryo bukoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro. Ubusanzwe hari uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibice bibiri by'ingenzi. Hari uburyo bukoresha imisemburo nk'ibinini ndetse n'inshinge, hakaba n'ubudakoresha imisemburo. Uburyo bukoresha imisemburo usanga aribwo bwitabirwa cyane kuko bwizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo. Imyumvire y'abagore n'abagabo ku bijyanye no kuba abagabo baboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu, abagabo n'abagore twaganiriye dutegura ikiganiro ejo babifiteho imyumvire itandukanye. Mu bitekerezo twegeranyirijwe na mugenzi wacu Noel Manishimwe by'abaturage bo mu bice by'imirenge ya Rwintwavu mu karere ka Kayonza ndetse no mu karere ka Kirehe, hari abagore bavuga ko byaba ari byiza umugabo aboneje urubyaro kuko yaba aruhuye umugore. Hakaba n'abandi ariko bumva ko ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ari amahano.
Ntabwo nabyemera. None se twarabyeye nk'abana babiri cyangwa batatu bakaramuka bapfuye, ubwo ntazishumbuje. None kandi we ndacyari mutoya, ninjya gushaka undi mugabo wasanga y'amakimbirane n'umuntu araje. Niyo mpamvu rero njye ntakomeza ko umugabo wanjye ajya kuboneza.
Nanjye nabyemera kuboneza, ese by'abagore ukuntu nawe tuvunika. Reka rero nkubwire, kuboneza urumva ni amahirwe kimwe n'ibindi. Njyewe rwose kubera nabonye umugabo waboneje bakamuca umutsi, njye ntabwo nakomera ko umugabo wanjye aboneza. Ninjye wabi
ngiye ku giti cyanjye abyemeye byaba ari byiza, ariko hari ubwo atabyemera kuko numva nanjye byaba nanjye yaba mfashije nko kuboneza nyine nk'uko wenda mboneza nanjye nawe akabanyakiyeho.
Wapi ntabwo ibyo byabaho. Hari igihe nyine mwabyara wenda nk'abana nka babiri akarufungisha burundu abana bakabara gucitse, ubusa abandi wabakura he?
Nawe ntiyabyemeye, rose mba mwarabyaye nk'akana kamwe agafungisha burundu wa wundi akagucika byagenda.
Ntabwo nakemera ko umugabo wanjye yikonesha rwose kandi nshaka kubyara. Reka reka reka,
mfite uburenganzira bwo kugenda nkiteza urushinge rw'imyaka itanu. Noneho ya myaka itanu yashira yenda nimba nababyaye na babandi babiri cyangwa batatu Imana ariba yangeneye nkacira kuri abo ngabo, ariko nta burenganzira umugabo afite bwo kujya kwikonesha.
Bivanye n'ubwumvikane bw'umugabo wanjye, namureka ku bwumvikane bwacu twese numva ntacyo bitwaye akifungisha ururu kubera kugira ngo tubashe gushyikira iterambere ryo twifuje.
Barakoze aba bagore mu karere ka Kayonza na Kirehe. Ku rundi ruhande hari n'abagabo bumvikana nk'abamaganira kure ibyo kuboneza urubyaro kuri bo hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu buzwi nka vasectomy. Bamwe baravuga bati ni ukubaca umutsi, icyakora hari n'abandi bavuga rwose ko ntacyo bitwaye ndetse ko bo bifuza kuba baboneza urubyaro muri ubwo buryo. Reka tubumve nabo.
Urundi akaraka ni cyaki aga cyarumva imana cyikubabarira koko ndabonera umugwanye cinye marabyaye sima namurenganya ubundo cyo kwa cyo wenda ko yaraboneje kwazangira akabyara ntari bazwe mboneje babana kwa byanye bagapfa byagenda ako navyemera rwose
rwose babidukangura akavuga ati Moses ukwiye kwifungisha nje nabikora byose bakabikemura rimwe icyambere nuko nzakora akazi ariko ntabana njyewe numvise usanyiriro koga naho ngudabafite
ndiye kwa gucumutsi na uri umuntu umugabo kugirango azagucumutsi byiteka kwiteka. Umuntu afite imyaka wenda 30, ufite 30, afite wenda 30 nawe. Se 30 bagucumutse, zagiye imyaka 40 kure y'ababyara b'abagabo, na 50 uzabaho ngucyo rwucyo gucyo, ubwo ntawe ni mwana uzakenera kubana byara.
Gucumutse ntabwo mbyemera. Uramuze uciye umutsi se abana banye mfite bose bagapfa nasigarana iki? Nazongera kubyara se? Ubwo byari burundu. Ubwo ni ugupfa nkahambishwa ikara. Ibaze nawe umugore yabyaye hanze kandi uri umugabo. Ubwo se ubukiri umugabo mu rugo?
Nta kibazo rwose kuko hari igihe ugira gutya umugore wawe we akarwara ibibyimba mu nda, akarwara n'ibiki byose, ugasanga ahora arwaragurika kubera ibinini byawe napo cyangwa se ziranshinge. Rero muramutse muzanye guca umutsi, niba ntacyo byatwara abagabo twabyubahiriza rwose twabikora. Nanjye naraboneza rwose. Ikibi ni uko nawe ntarabyaye, icyo gihe habyara abandi njyewe nabireka kubyara. Abagabo rwose mu duce imitsi rwose tubyara abantu bakeye.
uruhande rwanjye ntabwo naboneza urubyaro bitewe n'uko bafunze burundu ariko umudamu bamushyira muri onapo bakamutera agashinge k'imyaka itanu cyangwa akarya ibinini imyaka itanu akaba yakongera akabyara ari uburyo bafunze burundu ntabwo najemera
nanone burundu ntabwo byaba byiza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza gufunga burundu umugabo abagore ntibagomba gufunga urubyaro n'amagabo afunga urubyaro ubundi
ese kuki twakumva ko ibyo bintu byose bizajya ku bagore nabo ni abantu natwe reka tubafashe
Nyuma yo kumva ibitekerezo by'abagabo n'abagore, nawe duteze amatwi dusangiza igitekerezo cyawe. Ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo? Twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa kuri 0728 082 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Imibare iherutse gutangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda igaragaza ko umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro ikiri hasi cyane, dore ko abasaga gato 300,000 aribo bamaze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu buzwi nka vasectomy. Ese ubwitabire buke bw'abagabo bwaba buterwa n'iki? Dr. Sebucaca Joelle ashinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yaganiriye na David Hitimana ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo. Ese ni iyihe nama agira abagabo? Reka tubumve.
Nitwa Joelle Sebucaca, nkaba nshinzwe ubuzima bw'imyororokere muri RBC. Kugeza ubu rero imibare uko igaragara, ubu turi mu bagabo 300,340 n'abandi. Twebwe twavuga ngo ntabwo ari benshi, ariko nta nubwo ari bakeya, kuko n'abatanga ubwo buryo bari ku bitaro ugereranije n'abatanga ubw'abadamu baba bari kuva muri kominote ukagera muri mu bitaro.
Ese ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ubundi bukorwa gute? Unatubwire niba nta ngaruka bugira, kuko hari imyumvire hari ko bugira ingaruka.
Nta ngaruka ku bagore, dufunga imiyobora ntanga, ku bagabo tugafunga nanone imiyobora ntanga. Rero ntaho bihuriye no kuba umugabo atashobora gutera urubariro cyangwa atashobora gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiriye. Rimwe na rimwe rero kubera haza abagabo bakuze, kandi iyo ukugenda ukura niko n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka. Rimwe na rimwe bishobora guterwa n'iyo mpamvu, ariko umugabo wakoze vasectomy atera urubariro nk'uko bikwiye ndetse akanabikora ntacyo yishisha, byagombye rero kurushaho kuba byiza aho kuvuga ngo byanze. Iyo myumvire ntahihuriye n'ukuri, kuko barahari abagiye babikora kandi bakatubwira ko nta kibazo byateye.
Ubu buryo bwizewe ku kihe kigero?
Ubu buryo bwizewe 99% n'ibice, kuko akenshi ntabwo ari bintu byinshi bikorwa n'umuyobora ntanga, kandi umugabo akomeza gusohora nk'uko bisanzwe, ahubwo icyo tuba twafunze ni intanga, ariko amasohoro yo akomeza gusohoka ku mubare wari usanzwe kandi akatera urubariro nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga organe genitozi bazikora neza nta kibazo. Icyo nabwira abagabo bagenzi banjye ni uko ubu buryo ni uburyo bwiza, ni uburyo umuntu akora kugira ngo afashe umudamu we kubwitabira. Ni byiza, binagaragaza yuko ufite uruhare mu kubyara, kuko akenshi usanga abagabo bikunda bavuga ngo si wowe ubyara, genda bakubonereze. Ariko ntabwo umugabo nyamugabo, navuga umugabo uyobora urugo, yagombye kuvuga iryo jambo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntabwo twese twafata ubu buryo, kuko abagore bafite uburyo bwinshi no kuherekeza umugore wawe kamushyigikira muri gahunda yo kuboneza urubyaro, nawe uba waboneje urubyaro. Niyo mpamvu abagabo nongera kubararikira gufasha abagabo babo, abagore babo muri gahunda kandi muri processes zose.
Arakoze Dr. Sebucaca Joelle ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima. Nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, niyumve ko kuba umugabo yaboneza urubyaro nta ngaruka bigira ku bijyanye n'urugo rwe. Nawe duteze amatwi udusangize igitekerezo cyawe. Ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo? Twandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo 0787 58 14 11 cyangwa kuri 0728 02 82 32. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Nubwo abantu hanze aha batumva kimwe uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo buzwi nka vasectomy, mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Onesford, umwe mu bagabo bakoresheje ubu buryo, ndetse n'umugore we Solange, maze bamubwira ko bishimira ko byatumye umuryango wabo utera imbere. Reka tubumve.
Nabitekereje mu mwaka n'igice kubera ko umudamu wanjye yabonezaga urubyaro, kubera nabona ingaruka zimugeraho, arwara cika intege, agira atakambwira ko impamvu ibitera ari uko aboneza urubyaro, ndavuga nti kankuruhure. Ariko kubitekerezaho byantwaye igihe kirekire, ubwo tubiganiraho nuko mbishyira mu bikorwa.
Hashize igihe kingana iki uboneje urubyaro nk'umugabo muri uru rugo?
Hashize umwaka n'igice.
Ese kugeza kuri uyu munsi haba hari ingaruka kuba waraboneje urubyaro bikugiraho?
Kugeza ubu nta ngaruka n'iyi namba byari byangiraho. Mba muzima, nkora akazi nk'uko bisanzwe, nta kibazo kirekana niba zisaza nyuma, ariko muri uwo mwaka n'amezi atandatu ngaruka zayizambaho.
Ubona byaratanze umusaruro ki mu muryango wawe?
Umusaruro byatanze ni mwinshi, kuko umudamu wanjye kubera ubwo buryo yakoreshaga ntabwo yakundaga kumfasha imirimo, kubera ko yahoraga arwaye, afite imbeho, agira ate. Ariko aho nafatiye ngiye icyo cyemezo, twashize hamwe, kugeza ubu maze kugira ku bintu bishimishije, kuko imirimo nakoraga hanini nayikoraga njenyine, ariko ubu aramfasha tugafatikanya, kandi ikibazo azi ko nagikemuye, ntagakinyikenga, nta kinyishisha, dushira hamwe ku buryo ngeze kuri byinshi muri umwaka n'igice. Kubera ingufu zanjye nawe nakubwiza ukuri ko maze kugera ku bintu bigeze hafi nko muri miliyoni 2.5 nani mu giturage, mbikesheje njewe nawe kubera gushira hamwe. Mu gihe icyo gihe habye twe twakageze, nico ciza mbona byingejejeho, kandi urugendo rwacyarirurure turacakomeje.
Hari abajya bavuga bati iyo umugabo yaboneza urubyaro gutera akabariro ntago bigenda neza. Wowe iki ngicyo kivuga hiki nk'umuntu wabyikoreye?
Ngiye nk'umuntu wabyikoreye nta kibazo. Uyu mudamu wanjye ngiye kuri nge numva imibonano mpuzabitsina numva ari nk'uko bisanzwe, kugeza ubu numva nta kibazo. Nabagira inama rero yo kwikuramo izo myumvire, ubishaka akumva ko nta kibazo nta ngaruka zirimo, namugira inama rero yo kwikuramo izo myumvire z'ibigambo bagenda bumva hanze ngo umuntu aba yarabaye inkone, ngo umuntu y'igicucu, ngenda byumva ibyo rwose babyikuremo, nuko nabo bagane kuboneza urubyaro nk'abagabo. Ni nabyo byiza, ni naho tuzagira ku iterambere rirambye nk'igihugu cyacu.
Turi kumwe n'umudamu wawe mama, mwiriwe neza. Umugabo wawe yarafashe icyemezo cyo kuboneza urubyaro, wabyakiriye ute?
Narabyishimiye cyane kuko yaranduhuye, twagize ibyishimo mu muryango bidasanzwe.
Uragira uti yaranduhuye, narabyishimiye, nta mpungenge wagize?
Jyewe nta mpungenge nagize, kuko ntabwo kuboneza urubyaro bireba umugore gusa, bireba n'umugabo, kuko uruhare rw'iterambere ni twese, umugore n'umugabo.
Reka tubashimire, mwakoze cyane kutwakira mu rugo rwanyu.
Namwe murakoze.
Barakoze Onesford na Solange bamaze imyaka 15 babana, ndetse bakaba banafitanye abana 5, bakaba kuri ubu bakora ubuhinzi bw'inyanya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufi, ku buhamya bwabo batugejejeho. Reka noneho dufate umwanya twumve indirimbo ya Aline Sano yise Ubwo Ngukunda, turagaruka mu kanya twumve ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro.
bagenzi bacu mu kiganiro ejo I Kigali mu Rwanda nshuti mwese mwaramuduteza amatwi mu masogonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Fatou Alimas Kalala